Kwala kanyache kama ne mchongo, heru ramkata ngusila. Kwala kanyache kama ne mchongo, heru ramkata ngusila. Kame mwamda wangu wangato kwate uma, nena woko pa wamisingi. Maiwa na chaka mwana to, heru ramkata ngusila. Maiwa na sola mwana to, heru ramkata ngusila. Kame mwamda wangu wangato kwate uma, nena woko pa wamisingi. Kwala kanyache kama ne mchongo.